Rusty Cousins in the house. A business in production, the record platform. Kenya, this is there. Tonyga, Susie, Berka, Mzuka, Zoo. Let's go.
Biashara, my country at 50, happy birthday. Wavuvi, happy birthday. Wanafunzi, happy birthday. Viongozi, my motherland at 50. Kenya, inchi ya pendeza, mandhari ya vutia. Hewa safi twaivuta, uhuru wetu furahia. Ni miaka hamsini, furaha yetu tutoficha. Wananchi shangilia, inchi yetu inang'aa. Kenya inchi ya pendeza, mandhari ya vutia. Hewa safi twaivuta, uhuru wetu furahia. Ni miaka hamsini, furaha yetu tutoficha. Wananchi shangilia, inchi yetu inang'aa. Biashara, my country at 50, happy birthday. Wavuvi, happy birthday. Wanafunzi, happy birthday. Viongozi, my motherland at 50. Uhuru wetu tulipata, japo kuwa kwa shida. Mashuja wetu sita, miaka saba kizimbani. Mateso walipata, Kenya yetu kawa huru. Haki yetu, inchi yetu, siti na tatu tukape. Sherehe zilitanda, mkoloni kaondoka. Kenya yetu kawa huru, wananchi kawa huru. 12 Disemba, katangazwa holiday. Ona sasa musini, Kenya yaenda mbele. Happy birthday, oh happy birthday, oh happy birthday. Biashara, my country at 50, happy birthday. Wavuvi, happy birthday. Wanafunzi, happy birthday. Viongozi, my motherland at 50. At 50 hatimaye, idadi yetu imepanda. Teknolojia imepanda, sema digitali. Amani na dumu, usalama imara. Serikali wajibika, mwana inche wajibika. Watalii wa Ulaya wafurahia nchi yetu. We are one,
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 we are one. Happy birthday, oh happy birthday, oh happy birthday, happy birthday, oh happy birthday, happy birthday.
Biashara, my country at 50, happy birthday. Wavuvi, happy birthday. Wanafunzi, happy birthday. Viongozi, my motherland at 50. Happy birthday. Wananchi, happy birthday. Wakulima, happy birthday. Wanabiashara, my country at 50, happy birthday. Wavuvi, happy birthday. Wanafunzi, happy birthday.